Need the number.
I am the Lion of Judas.
Need the number.
King of Kings.
Need the number.
Anipigie tubonge wala sichoki. Nitajibu bila mashariti. Tubonge wala sichoki. Nitajibu bila mashariti. Ah, yeah, bila mashariti. My calling number, report the reach.
Wait,
don't call me 666. Calling number, report the reach.
Wait,
don't call me 666.
Please,
call me. Call me. Call me.
Hey, everybody,
call me. Rain, rain, my daughter, call me. Rain, please call me. My son, he call me. Rain, please call me. Dot, 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 the young number. Dot, 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 the young number. To bonge wala si choki. Nitajibu bila mashariti.
Need the number. Need the number.
I am Johnny Water to Same Zande. Nitata usiku wa manane. Ukiniita nitaitika. Mizigo yako nitajitwisha. Machozi yako nitayafuta. Jo, tuseme zande. Come on, come on, come on, tuene zande. Jo, tuseme zande. Come on, come on, come on, tuene zande. Mimi ni yule niliyeshinda. Kifo mauti wenye kizimba. Mapepo yote nimetia kamba.
Come on.